Naona haikai mbili wala tatu. Napewa kodi kwenye grupu la WhatsApp, joni tukutane. Kuna jenda mbili tatu, sunajua tena yale mambo yetu ya upatu. Najikoki, miss hip hop, no time for jokes boy, I handle my own stuff. Kwenye wengi kuna wingi wa udaku, mina fata kili tulileta kusuflan. Aku tukamalizi poa, chap chap, na wanangu tukangoa bada tuye clap clap. Tuzame kona botu nyonye mbili tatu, sunajua bado mapema mara bap. Watu wana pesa cha, mishikavu kwenda, ukianza kwenda low, kula puff mbili tatu. Home niliaga natoka daka mbili tatu, oya kabla tuje sepa ongezeni mbili tatu. Yeah, tunapigia story
mbili tatu,
huku tunakula bia
mbili tatu,
DJ anatupigia
mbili tatu,
ni muda kurelax bada mishe
mbili tatu.
Tende smoke us back, back, back
mbili tatu,
dance in the watch your step
mbili tatu,
ase tuzi pamani
mbili tatu,
ligine fanyo tuagizie
mbili tatu.
Yo, mbili tatu zikaza mbili tatu, zikawa kumi kumi vikawa vizito vyatu. Tukakubaliana tuongeze mbili tatu, vikanza vituko saidi ya Katarina wa Karatu. Michaluko madanga wametanda nyaku nyaku, wanajua mkiwaka mtetaka vya chap chap. Tona kenda kuru, kenda karude lafu, hata kama wamekuja na mweza mtacheza rafu. Si unajua ulabu, tukona isiwe tabu, tujichanganye kati tuongeze mbili tatu. Bonge la party watu high fiatu fiatu, toto za mascot versus toto za kibantu. Watu wana pesa chafu, mishikavu kwendafu, ukianza kwenda low, kula puff mbili tatu. Home niliaga natoka daka mbili tatu, oya kabla tuje sepa ongezeni mbili tatu. Yeah, tunapigia story
mbili tatu,
huku tunakula bia
mbili tatu,
DJ anatupigia
mbili tatu,
ni muda kurelax bada mishe
mbili tatu.
Tende smoke us back, back, back
mbili tatu,
dance in the watch your step
mbili tatu,
ase tuzi pambanie
mbili tatu,
zingine fanyo tuagizie
mbili tatu, mbili tatu, mbili tatu, mbili tatu, mbili tatu.
Tende smoke us back, back, back
mbili tatu,
dance in the watch your step
mbili tatu,
ase tuzi pambanie.